ka ha wee bụrụ m efu. Ndụ m dịkwa gị n'aka, ọdịnihu m dịkwa gị n'aka, ihe ngabụ dịkwa gị n'aka. Onye nọ n'ime m karịrị ndị na-achụ m. Bilie, bilie,
bilie n'oge rụrụ,
obi n'igwe,
bilie n'oge rụrụ adadi, bilie n'oge rụrụ akaraka, ịma n'ọdị eri ngwụrọ.
Papa, bilie,
bilie n'oge rụrụ,
orukwakwa,
bilie n'oge rụrụ adadi,
Jehova mụ, against me, I condemn. Oh, bilie n'oge rukwakwa, akaraka, ọ dịghị eri ngwụrọ. Onye iro ị na-eme na nkịtị, onye si n'aja ị na-eme n'efu. Amara m onye m so n'azụ, ọ gaghị ekwe ka ihere me mụ. Ọ gaghị ekwe kụwa mụ ama mụ, ọ gaghị ekwe kelu ụwa merie mụ. Dadi, bilie n'oge rụla, onye nọ n'ime m karịrị ndị na-achụ mụ. Dadi, bilie,
bilie n'oge rụla,
eze ndị eze mụ. Yeah, time is very. ochie mgbaba ha gakwa memo soso gị ka nketiku onye na-eme mma nyere m aka soso gị ka gugu mobi jehova jaire zamebere zanume papa onye ọma bịa n'uwe obi n'igwe akwara ire jụla m obi o chineke obi ọma anya mmiri ejuwo m anya lee chineke obi ebere ụdị nna asụ ya ruo gị ntị o chineke obi ọma nke gị ka m bụ nyere maka chukwu n'ihi na abụ m nwa gị biko anọ ma rịọ mee ka ọnụ niile ndị iro m kọrọ m bụrụ ihe efu meenụ ka akwa m rue gị na ntị ọnọdụ m wee gbanwee arịọ m gị onye nwanyị napụta m n'aka ndị ka m ike amen. Akwara ire jụla m obi ewo chineke obi ọma kute m na sure gị na ntị ewo chineke onye amara ọnụ akọrọ nre gị na ntị ewo chineke obi ọma ọchịchọ obi nre gị na ntị ewo chineke onye amara
answer my cry, oh Lord.
answer by fire. Oh Lord, please answer my prayer. As it is in heaven, give us this day our daily bread. Forgive us our sins, oh Lord. Please answer my prayer. Answer me.
Please answer my prayer.
Father, answer prayer. If not you, Lord, who will answer me? No other God, answer me. Oh Lord, I pray for your divine help. Let not my enemies triumph over me. Oh, answer me. Oh Lord, my God, I rely only on you. In the name of Jesus, oh Lord, answer me. Answer me. Oh Lord, answer me. Answer my prayer. Please answer my God, I'd answer prayer.
Please answer my prayer.
God, I'd answer prayer.
Please answer my prayer.
Oh Lord,
please answer my prayer.
Answer by fire.
Please answer my prayer.
Answer by thunder.
Please answer my prayer.
Answer my cry, oh Lord.
Please answer my prayer. Please answer my prayer.
All my requests.
Please answer my prayer.
Every night, oh Lord.
Please answer my prayer.
Every day.
Please answer my prayer.
Answer me, Lord.
Please answer
me, Lord. Answer my cry.
Please answer my prayer.
Is all that I have. Only you is all that I have. Draw me closer.
Only you is all that.
Father, draw me closer.
Only you is all that.
Oh Lord, draw me nearer and nearer.
Only you is all that I have.
Only you, Lord.
Only you is all that I have.
Only you is all that I have. Only you is all that I know. Only you is all that I have. Only you is all that. Father, draw me closer.
Only you is all that.
Father, draw me nearer.
Only you is all that.
Jesus, draw closer to me.
Only you is all that I have.
Only you, Lord.
Only you is all that I have.
Only you is all that I have. Only you, is all that I know. You are the one that knows all my needs. You are more closer than a friend. You are my savior in times of need. You are my convictor when I'm wrong. Only you is my cornerstone. Oh Jesus, you are my joy within. Only you is all that I have. Only you is all that I have. Draw me nearer.
Only you is all that I have.
Close that to me.
Only you is all that I have.
But I need you so much.
Only you is all that I have.
I need you more than ever.
Only you is all that I have.
In time of need, friends run away. In time of trouble, I see no one. You are my shelter from the wind. You are my friend when I'm alone. You are the peace within my storm. Oh, Jesus, Jesus alone. Where can I go? Who can I call? Who's there to catch me when I fall? Your hands that holds me through it all. Everything I need, Lord, you are. For only you is all that I have. Only you is all that I know. Draw me nearer.
Only you is all that I have.
Closer to you, Lord.
Only you is all that I have.
I need you, my Lord.
Only you is all that I have.
It's only you.
Only you is all that.
In heaven,
only you is all that I have.
Here on earth,
only you is all that I have.
Oh, everywhere,
only you is all that I have.
Only you,
only you is all that I have.
Nne mụrụ m, mana ọ maghị mkpa na-akpọ obi m. N'ezie, ọ bụkwa nna m mụrụ m, mana ọ pụghị ịmata mkpa na-akpọ obi m. Gị onye nke na-ahụ n'ihe, na-ahụkwa na nzuzo, naanị gị pụrụ ịmata atụmatụ ụmụ gị niile. Ya mere, ihe ahụ nke na-akpọ obi m, mere m ya, ka obi m wee kelee gị n'aha Jizọs. Amen.
Yeah.
ọsọsọ
ee. Ihe ọ na-eto mọrọ abalị sọ.